dey shake. My money dey wait for you, baby. One more time dey waste. Make we go the place for real. Oh sweetie, to party everybody get it don't go. To call it all girl you want go. All the water bottles on my way. To Lagos, I go make you famous, even if they made us, Oyinbo go hate us, Tanzania to Lagos, make you Lagos, if they made us, Oyinbo go hate us,
sweetie, sweetie. Chako kwangu maradhi, matuso none kapo kwangu simanzi. Ay, tatu kidonda chako kwangu maradhi. Oyani uso none kapo kwangu simanzi. Kwa mahaba ulonipa, nimenogewa. Vurugu patashika, ay, punguza kidogo. Na mengine kadhalika, toto suna nilewa. Apo wapo liposhika, ukiongeza kidogo. Mwenzako tongi.
Sweetie, sweetie.